Istiwa netendo vya mkama. Amina. Ngatugeno kusomesi wechi gamo cha mkama tuongechi sila chinojali nate. Nti ai mkama oroku banga buliecha wandiki wachirino kulunga mizi wako. Era chigasa. Oroku igirizanga. Oroku nenyanga. Oroku terezanga. Oroku ulirira okuli mubutukirivu. Omuntu wa Katonda alemenga okuura chonna chonna. Ngalina ddala byonna ora buli mulimu omulungi. Era kubanga ekigambo kyayi Katonda affe kiramu era kikozi era kisala okusinga buli kitala kyonna eky'obwoja obubiri ne kiyitamu n'okwawula n'ekyawula obulamu n'omwoyo ennyingo n'obusomyo era nga kyangu okwawula okulowooza n'okufumiitiza kw'omutima byonna okubiruŋŋamya obutaba bujeemu eri Katonda affe. Twewaayo gye kiri ayi Mukama kitutukuze kubanga kye kitutukuza ne kitutuukiriza gy'oli nga kijjuzibwa omwoyo omutukuvu. Webale nyo Katonda affe rechi gambo ky'obuyinza bwacho kubanga obisukulumiza erinnya lyo lyonna. Kyetuva tugaana Sitaani tumuziyiriza ddala okutubbako ekigambo kyo mu ngeri yonna linnya lya Yesu Kristo Mukama waffe. Amina. Mulamwa gw'okusomesebwa kwaffe amakya ga leero guli obweyamo okwolera eggwanga n'obutuuze. Obweyamo okwolera eggwanga n'obutuuze. Nga tugenda kuyunga esula ezesatu ezekitabo ky'okubala eyasatu eyasatu mwemu neyasatu mubiri Mukama nga ye mubeezi waffe. N'olwekyo nga mubuli abayigiriza abalungi era abayigiriza ba Yesu saba mweteketeeke muzungu kyeyandigambye musibe enkoba zammwe mwetegereze byonna bye mwaleseeka mubyerabire nibadde bibatawaanya byonna mukusinza n'okutendereza Mukama tubimukwasizza. Tweyongerayo amakya ga leero okusomesebwa okuva mu kitabo ky'okubala mu sula zino essatu mwe tunaayigirizibwa ebiwerako omwoyo wa Mukama. Nkiwa nti agenda tubeera okuliisibwa buli ssekinnoomu ku ffe eri obwetaavu bwaffe okweyongera okumanya Mukama kubanga buli omu alina ettuluba lyaliko alina omutendero gw'aliko mu kumanya Mukama. Era omwoyo omutukuvu amanyi buli omu obwetaavu bwe buli okuba nti atuliisa. Abamu tusinga kwetaaga vitamins mu mwoyo, abasinga abalala proteins n'abalala carbohydrates, naye nga byonna Mukama omwoyo omutukuvu abituwa mu balanced diet. Mukama yebazwe kwe kukkiriza kwange tuwe kinaaba amakya ga leero nga atwongera okubeera mu kwagala kwe okutuukirivu. Musula eyasatu tusoma nti Musa n'agamba bakulembeze b'ebika by'abaana ba Isirayiri nti kino Mukama Katonda ky'alagidde, omusajja bw'aneeyamanga eri Mukama Katonda oba bw'anaalayiranga okutuukiriza ekisuubizo kye, ekigambo kye ekyo taakimenyengawo naye anaakolanga nga bw'anaabanga asuubizza. Omukazi omuvubuka anaabeeranga akyasula mu maka ga kitaawe bw'aneeyamanga eri Mukama Katonda oba bw'anaalayiranga okutuukiriza ekisuubizo kye, kale obweyamo bwe bwonna n'ebyo by'anaabanga asuubizza binaasigalanga nga bwe biri. Naye kitaawe bw'anaakitegeerangako n'amuziyiza, kale tewaabengawo n'ekimu ku byo by'anaabanga asuubiza ebinaasigalanga nga bwe biri. Naye kitaawe bw'anaamuganyanga bw'anaamugaananga ku lunaku lw'anaakiwulira, tewaabengawo kubweyamu bwe newankubadde bye yalayira bye yasuubiza ebinaatuukirizibwanga. Mukama Katonda anaabimusonyiwanga kubanga kitaawe abimuziyizza. Bw'anaafumbirwanga ng'amaze okweyama ng'awaddeyo ebisuubizo nga tamaze kwerowooza ba n'abiwulirako naye n'atabaako ky'ayogera, kale obweyamu bw'omukazi oyo n'ebisuubizo bye bye yalagira okubituukiriza binaasigalanga nga bwe biri. Naye singa bba bw'amala okubiwulirako n'amuziyiza, olwo obweyamu bw'omukazi oyo n'ebyo byonna bye yasuubiza nga teyerowoozezza biba bifudde, era Mukama Katonda anaamusonyiwanga omukazi oyo. Obweyamo n'ebisuubizo bwe binaakolebwanga nnamwandu oba omukazi eyawukanira ddala ne bba mu bufumbo binaasigalanga nga bwe biri. Omukazi ali mufumbo ngabira wa mneba mumakagawe bwane ya manga oba nasubiriza ku kirairo ngalibako byatukiriza ba nabiulirako naye natabako kyagamba mukazi we natamuziyiza kale obweyamo bw'omukazi oyo bonna bunasigalangawo na buli kimu kyonna kye yasuubiza neyeerayirira binasigalangawo naye bba bw'anaabanga abiwuliddeko kyokka n'abidibya n'abisazaamu olwo tewaabengawo obweyamo oba ebisuubizo ebyava mu kamwa k'omukazi ebinasigalangawo era Mukama Katonda anaabimusonyiwanga bba anaayinzanga okukakasa oba okudibya obweyamu bwonna omukazi we bw'anaabanga akoze n'ebisuubizo byonna by'anaabanga yeerayiridde ebirimu okwerumya n'okwefiiriza naye bba bw'ataabengeko nekyabyogerako nga kyajje abiwulire olwo omukazi anaabanga akakasizza obweyamu obwe bwonna n'ebisuubizo bye bye yeerayirira bba anaabikakasanga bw'ataabengeko kyategeezezza mukazi we bw'anaabanga yaakamala okubiwulirako naye bwe wanaayitangawo ennaku ng'amaze okubiwulirako oluvannyuma n'alyoka abidibya y'anaavunaanyizibwanga ku bituukiridde mu bweyamu obw'omukazi oyo ago ge mateeka Mukama Katonda ge yalagira Musa aganaakwatanga ku musajja ne mukazi we era n'ekitaawe w'omuwala ne muwala we anaabanga akyali omuvubuka ng'akyasula mu nju ya kitaawe kama yebaziwe mu kitundu kino mu ssuula eno mwe mwali okalaatirwa the emphasis n'okuluŋŋamizibwa ku mateeka g'obweyamu Mukama ge yali yawa abaana ba Isirayiri mu by'abaleevi essuula ya 27 oyinza okiwandiika n'orifaringayo ku oluvannyuma mwe yalagira Musa amateeka nga gano kaakati akinogaanya nti kyali kikulu nnyo babenga b'amazima mu ntabagana zaabwe naye mu ntabagana zaabwe ne Mukama awamu ne mu ntabagana zaabwe ne bannaabwe mu kwewaayo kwabwe gyali mubeerengamu obwesigwa bulijjo kubanga mukolo obweyamu to make a vow mubaamu okwerekereza a sacrifice okwesalako oba okwesalamu okuba nti weetema ekintu ky'olabanga kya mwene nnyo bakigasa nnyo okyesazeeko oba okyerekereza okyeweeyo nga eyeewaayo oba mutango oba kutuukiriza buvunaanyizibwa oba kusiima Mukama by'akoledde olw'ensonga ezitali zimu nga mu byonna mubaamu ekifaananyi kye tulina okulaba eky'okwewaayo okuba n'entabagana ennyuvu a rich relationship Mukama yeebazibwe kubanga gye weeyongera okwewaayo mu ntabagana yonna in any relationship n'entabagana eyo gye yeeyongera okuba ennyuvu engagga mukitegeera kyekiva kitugwanira okuba nti akissaako okuba nti kinoganyizibwa stressed nti embeera nga zino entabagana nga zino ziba za mazima ziba za bwesigwa bulijjo Mukama yeebazibwe bwe tusoma mu mubuulizi Ecclesiastes essuula ey'okutaano chapter 5 olunyiriri olw'okutaano n'olw'omukaaga ennyiriri ezo zigamba nti obuteyama kisinga okweyama n'okutuukiriza kyeweeyamye sorry n'otatuukiriza kyeweeyamye nkitereezeza nti obuteyama kisinga okweyama n'otatuukiriza kyeweeyamye nti akamwa ko kaleme kukwonoonyesa n'ogamba oyo atumiddwa gy'oli nti nakola kisobyo okweyama kale lwaki weereetako okusunguwalira Katonda olw'ebigambo byo n'azikiriza emirimu gy'emikono gyo Mukama yeebazibwe mukiraba nti obuteyama kisinga okweyama n'otatuukiriza mu Uganda wano tulina empisa y'abeeyama mu wedding meetings ezo olw'ensonga ezitali zimu abakkirizanga nabo babeera mu mugendo ogwo ogw'okweyama kisingako n'oteyama Mukama waakuwa kyakuwadde n'owaayo ekyo Mukama yeebazibwe okusinga okusiikulwala kuwawulira bali bawaayo mitwalo miliyoni naawe ogambe nti habandaba batya nga sirina kikoze ki kyentaddemu bw'oneeyama n'otatuukiriza olw'okuba nti weeyamye mu malala toweeyamye mu kukkiriza si we guba mu mbeera ng'eyo oba weereetedde ekikolimo kubanga tubuuliddwa wano mu lunyiriri olw'omukaaga nti oba wegulide okusungu walirwa mukama ajjo kuzikiriza emirimu gy'emikono gyo si weguli ate tebereza abagole bo babajja kuba bawandiise pledge list nga bakoze budget zaabwe okusinziira kuki kuweyamu bonna bwe mukoze n'olwekyo mukama atusaasira omuzoogo tuleme gweyongezaamu mutabagana zaffe mu mwaka guno tube abo abeeyama nga kigwanidde era abatuukiriza obweyamu bwaffe nkiwa ne Yesu Kristo kwe yasinziiriza mu kubuulira kwe mu Matayo essuula ey'okutaano bwe tusomaayo mu Matthew chapter 5 okuva ku nnyolasa tumusatu okutuusa ku lwasa tumuma omusanvu Yesu Kristo we yali asomesa ku lusozi n'agamba nti mwawulira bwe kyagambibwa ab'edda nti buli kyeweyamanga eri Mukama okituukirizanga yakijja mu byawandiikibwa bino naye ngayongerako mu nnyolasa tumunya mbagamba nti temulayiranga n'akatono temulayiriranga ggulu kubanga ye ntebe y'obwakabaka bwa Katonda temulayiriranga nsi kubanga ye ntebe y'ebigere bye temulayiranga Yerusaalemi kubanga kye kibuga kya Kabaka omukulu era tolayiranga mutwego kubanga toyinza na kufuula luviirulwo olumu okuba olweru oba oluddugavu naye muddanga mubuzi nti weewaawo oba si weewaawo kubanga bogezaako kakasa ebigambo byo n'okulayira kiraga nti waliwo ekitali kituufu nekinzijukiza we twayogeranga ennyo edda nga tuli mu kusomero nti I swear upon God chokanga oyogera mu kubalaata siwe baalinga abamu ne bakola newe bati abamu ne basidayirira okufiira mu kitooke kyaki kyagonja n'ekitooke ekyo newobanga okisimbe si gwakibeeza ekiramu mukama yebaziwe kubanga akakasa wano nti ekiva mu ekyo kwe kulemesebwa okutuukiriza obweyamu obwo olw'okuba tewabusinziriza mu butuukirivu mukiraba olwo neweeretera ekikolimo awo Katonda si yabakolimidde go baweeretedde ki ekikolimo lwakubanga amateeka mukama gaawa mu kigambo kye mu byawandiikibwa gonna gagobererwa eri Mukama Katonda nga Kabaka wa bakabaka etteeka libatteeka kama yebazibwe n'olwekyo mu kino kitubuulirira okuba abeegendereza mu njogera zaffe olayira okuswalwako omutwe omanyi otya nti wonoolemesebwa olwo obulamu bwo bwonna bujja kuba buyingizibwa mu kuzikirizibwa omutwe ego guyinza obutaviirakaawo naye n'otandika okuyingira mu mbeera ez'okukola ki ez'okuzikiriza mu luzungu kigamba let your yes be yes and your no no ate kitategeeza nti okulayira kwonna kubi ziyite oaths nga ze bakola abakulembeze nga balayira oba nezikolwa mu kkooti ng'ogenda okuwa obujulizi kama yebaziwe ezo zikolwa okukakasa nti amazima g'ogenda okwatula galiko backing ekyennaku nti era abamu bakola oaths ezo nga bagenze kwekkusa mbuto zaabwe oba nga bagenze kulimba mu bujulizi kyannaku naye nsi bwetyo weeba era ne beeretera ebikolimo oba n'ebikolugo gye bali n'enju zaabwe enjogera zaffe zonna amakulu ga bino kwe kuba nti zirina kuba za mazima na bukakafu buli kaseera buli ky'oba oyogera kyogere n'obukakafu nti kya mazima ng'alayidde mukiraba awo kijja kuleetera obutakemwa kuba mulimba bw'onooba ogenda okulimba omuntu ojja kuwuliramu ka full stop awo nti ha wena mulimba ekinanzirira kizibu kubanga ekikulu kiri nti bw'olimba oba weeyingizza okuba mutabani waani wa kitaawe w'abalimba si we guli awo naye akukleyiminga nga mutabani we n'oba nga weeyita mutabani wa Mukama mukitegeera bw'oba omulimba n'ojja n'oyimba mu kkanisa nti neewaayo nzenna gy'oli sitaani atuula butuuzi n'asala akalata n'agamba nti beewaayo wanga bange oledi ekikyatugwanidde n'olwekyo kiba kikulu nnyo okutambula nga twenenya eri Mukama kubanga bangi kuffe nga omanyi webyogerwa mu Yakobo nti olulimi si lwangu okuteeminga okukugira naye we tutambula mu byawandiikibwa nga bino kituleetera okwetukuza n'okubanga lutukuzibwa ne luba nga lutuukirira mu ntabagana zaffe ez'enjogera zaffe na buli omu n'okusingira ddala eri Mukama kubanga byonna n'ebyomutima gwaffe abiraba era abiwewa he weighs them kama yebazu ekigambo nga kino ekijja kijirayo ddala amakulu g'okuba nti ekigambo kya Mukama kisala n'okusinga ekiso kyonna eky'obwojo obubiri kubanga chaula okufumi itiriza nebikora kama ebazuwe nechisengeka obulimba nebuva mubulamubo obulamubo nebusigalanga bwamazima mukufumi itiriza ako nemubigambo byo nembikora byo kama ebazuwe timukama ebazuwe musula eyasatu mwemu tulaba okwolere gwanga mukama kweyalagira Musa abana ba Isirayiri bakole olwali olutalo olusembayo mubulamu bwa Musa era olwatandika entabalo z'abaana ba Isirayiri eri amatwale g'obutuuze bwabwe nga bwe tulaba mu maaso go masoko sorry some esula y'asatu mwemu nti Mukama Katonda n'agamba Musa nti wolera eggwanga ly'abaana ba Isirayiri ku Bamidiyaani oluvannyuma olyoke ogende abantu bo bonna gye balaga. Mulaba engeri Mukama gy'alina entabagano ennungi ne Musa nti yali yamusuubiza dda okumuwummuza naye amuteekateeka. Awo Musa n'agamba abantu nti muyungule okuva mumwe abasajja abalwanyi mubawe ebyokulwanyisa beetegekere olutalo batabaale Midiyaani bawolere eggwanga lya Mukama Katonda ku Midiyaani. Loza mukiraba we kikijjayo kubanga ebyawandiikibwa bigamba nti olera ggwanga ekyo kirekere Mukama. Musa kyava kibagamba nti Mukama yabalagira okukikola mu kiseera kino era bye ebiragiro by'abawa era ne musula zino zonna tugenda kulaba nti omukono gwa Mukama gwe gwakisobozesa kyonna okubaawo nga bwe kyali. Kyawo ne baleeta okuva ku nkumi za Isirayiri abasajja lukumi okuva mu buli kika be balwanyi omutwalo gumu mu enkumi bbiri abeetegekera olutabaalo. Musa n'abasindika mu lutalo abalwanyi lukumi nga bava mu buli kika ne Finekasi mutabani wa Eliyazaali kabona n'ebintu by'omu watukuvu n'amakondeere ag'okulwana ng'ali nago. Noolwekyo genero w'olutabaalo luno yali Finekasi. Mujjukira mu ssuula ya 25 oba we waali obusungu bwa Mukama okububuukira Isirayiri olw'aba Midiyaani okuba nti bajja ne batandika okwenda n'aba Isirayiri nti Finekasi obusungu bwe bw'ekiruyi kya Mukama bwe bamukkako ye yayimiriza kawumpuli olw'okuba nti yatwala effumu n'alifumita Omuyisirayiri n'omukazi Omumidiyaani abaali beegadanga mu maaso ga olutaali ya Mukama nga bavvoola okubeerawo kwa Mukama oba mu kijjukira we twabisomako eddako. Tuwira mu lunyoro omusanvu nti ne batabaala Midiyaani nga Mukama Katonda bwe yalagira Musa ne batta buli musajja. Mubattibwa mwe mwagendera ne bakabaka ba Midiyaani bano abataano Evi ne Lekemu ne Zuuli ne Kula ne Leba. Balamu mutabani wa Byoli naye bamutiramu n'ekitala. Noza mukiraba bulungi nti kati yaye yayafuuse munywanyi wa bakabaka Abamidiyaani kubanga yali kyakoze alabe nti kikoze era ndoza ne batandika omuwa ku migabo egy'emirimu gye yali akoze nga bwe twabisomako mu ssuula ezo ze twamusomako. Kaakano tulaba nti wadde yalayiranga nti mfenga okufa kw'omutuukirivu tulaba nti teyafa kufa kwa mutuukirivu kubanga obulamu bwe bwali bwa bulimba nnyo. Onyoro mwenda nti abaana ba Isirayiri ne bawamba abakazi ba Midiyaani n'abaana baabwe ne banyaga ente n'ebisolo n'ebisibo byabwe n'ebintu ebirala bingi. Baayokya ebibuga bya Midiyaani mwe baabeeranga awamu n'ensiisira zaabwe zonna. Baatwala omunyago gwonna nga mulimu n'abantu n'ensolo ne babireeta wali Musa ne Eliyazaali kabona n'ekibiina kyonna eky'abaana ba Isirayiri mu lusiisira lwabwe olwali mu nsenyi za Moabu eziri ku mugga Yoludaani okutunuulira emitala wa Yeriko. Musa ne Eliyazaali kabona n'abakulembeze mu kibiina bonna ne bagenda okusisinkana abatabaazi ewerwa olusiisira. Musa n'anyiigira abakulembeze b'eggye abaduumizi b'ebikumi n'abaduumizi b'enkumi abaakomawo nga bava mu lutabaalo. Musa n'ababuuza nti abakazi bonna temubasse? Mumanyi nga be baaleetera abaana ba Isirayiri okujeemera Mukama Katonda e Peoli bwe baakolera ku magezi Balamu ge yabawanga kawumpuli amale alumbe ekibiina kya Mukama? Kale nno mutte buli mulenzi mubaana abato era mutte na buli mukazi eyali yeegasseeko n'omusajja naye abawala abato abatamanyanga musajja mubeterekere musiisire ebweru w'olusiisira okumala ennaku musanvu buli omu ku mmwe eyatta omuntu yenna n'oyo eyakwatako ku gwe basse mwetukuze awamu n'abanyage bammwe ku lunaku olwokusatu ne ku lunaku olw'omusanvu mutukuze buli kyambalo ne buli kintu ekyakolebwa mu maliba oba mu bwoya bw'embuzi oba mu muti awo Eriyazaali kabona n'agamba abasajja abatabaala nti lino lyetteeka Mukama Katonda lyalagidde Musa zaabu ne ffeeza n'ekikomo n'ekyuma n'ebbaati n'essasi n'ekirala kyonna ekigumira omuliro mukiyise mu muliro kiryoke kibeere ekirongoofu naye era kisaana okulongoosebwa n'amazzi agalongoosa ebyo byonna ebitasobole kuyita mu muliro biyisibwe mu mazzi ago ku lunaku olw'omusanvu mwozanga engoye zammwe mulyoke mubeere abalongoofu ebyo nga biwedde mulyoke muyingire mu lusiisira kama ebazwe twongere okulaba ebyaliwo nga bagabana omunyago nti Mukama Katonda n'agamba Musa nti gwe ne Eriyazaali kabona n'abakulembeze b'empya ez'omu kibiina mubale obungi bw'omunyago ogwaleetebwa omuli abantu n'ebisolo omunyago gugabanyeemu mu bitundu bibiri eky'abatabaazi abaalwana olutalo n'ekyabaasigala mu kibiina munajja ku basajja abatabaala ekitundu kimu ku buli 15 that is 1 out of 500 nga gwe musolo gwa Mukama Katonda oba bantu oba nte oba ndogoyi oba ndiga oba mbuzi omusolo ogwo mujja kugujja ku kitundu ekya wakati ekinaagabanibwa abatabaazi mu kiwe Eriyazaali kabona nga kye kitundu kya Mukama Katonda ku munyago gw'abaana ba Isirayiri abasigaddewo munajjako ekitundu kimu ku bitundu 5 that is 1 out of 50 oba bantu oba nte oba ndogoyi oba ndiga oba mbuzi oba ensolo endala zonna ebyo mujja kubiwa abaleevi abalabirira weema ya Mukama bwe batyo Musa ne Eriyazaali bwe baakola nga Mukama Katonda bwe yalagira Musa omunyago ogwasigalawo abatabaazi gwe beetwalira gwali bwe guti endiga 675,000 ente 72,000 endogoyi 610,000 n'abakazi abatamanyangako basajja 312,000 ekitundu ekyomakati ekyomunyago kyabo abatabaala kyali bwekiti endiga obusiriivu 337,500 kwezo kwaliko ez'omusolo gwa Mukama Katonda 675 ente 36,000 nga ngezomusolo gwa Mukama Katonda 72 that is 72 endogoyi 335 ngezomusolo gwa Mukama Katonda zaali 6,061 abantu 16,000 nga b'omusolo gwa Mukama Katonda baali 32 omusolo gwa Mukama Musa n'aguwa Eriyazaali kabona nga Mukama Katonda bwe yalagira Musa ekitundu ekyomumakati ekyomunyago ogwaweebwa abaana ba Isirayiri nga Mukama amaze okujjako ogw'abatabaazi abaalwana mu lutalo ekitundu ekyo kyali bwe kiti endiga 335 ente 366 endogoyi 335 n'abantu 16,000 ekitundu ky'omugabo eky'abaana ba Isirayiri Musa n'ajjako ekitundu kimu ku buli 5 byombi eby'abantu n'eby'ebisolo n'abiwa abaleevi awaya bidiranga wema ya mukama nga mukama bwe yalagira Musa ebiweebwayo byabakulembeze b'eggye nabo tubirabe nti awo abakulembeze b'ebibinja mu ggye abaaduumiranga enkumi ne bajja eri Musa ne bamugamba nti abaweereza abo tubaze abatabaazi bonna be tutwala nga tewaliwo n'omu abulawo n'olwekyo tuleetedde Mukama Katonda ekiweebwayo nga kya bitundu ebya zaabu buli omu ku ffe byanyaga mwe muli ebikomo eby'oku mikono emikuufu egy'oku magulu empeta z'oku ngalo n'empeta z'omu matu n'obutiiti obw'omu bulago twetangirire mu maaso ga Mukama Katonda. Musa ne Eriyazaali kabona ne bakkiriza ebyaleetebwa omwali zaabu n'eby'omuwendo ebirala byonna. Zaabu yenna abaduumizi b'enkumi n'abaduumizi b'ebikumi gwe baaleeta eri Musa ne Eriyazaali kabona okuwaayo eri Mukama Katonda yali apima obuzito bwa kiro 19. Buli mutabaazi yali yeenyagiddeyo ebintu ebibye ku bubwe. Awo Musa ne Eriyazaali kabona ne baddira zaabu eyaleetebwa abaduumizi b'enkumi n'abaduumizi b'ebikumi ne bamuleeta mu weema ya Mukama ey'okukuŋŋaanirangamu okubeeranga ekijjukizo eri abaana ba Isirayiri mu maaso ga Mukama Katonda. Mukama yeebazibwe. Olugero lubadde luwanvu naye tululabye nti we baali batambula mu ddungu Abamidiyaani ne bagezaako kubalumba nga kabaka Balaki agezaako okukozesa Balamu okubakulimira basobole okubalwanyisa n'alemesebwa ne bafuna amagezi ga Balamu ne bendesa abaana ba Isirayiri era mu bo emitwalo tujjukira abaalinga 24 abaatokomoka. Mukama yabasalira omusango kama yebazibwe era omusango guno gwe yaleetera Musa okuba nti awolera eggwanga nga tebannabala kuyingizibwa mu nsi ensuubize. Tulabye bulungi mu lutalo luno nti omukono gwa Mukama gwabaliko era olutalo ne baluwangula nga tewali n'omu ku batabaazi afudde. Mukama yeebazibwe. Era ne bawaayo ebiweebwayo eri Mukama era ne bagabana n'omunyago eri Isirayiri yonna ne kiba nti baagaggawazibwa baakulaakulanyizibwa olw'okuba nti omukisa gwa Mukama gwabaliko. Bano kye kyali ekitundu ky'Abamidiyaani ababeeranga ebuvanjuba wa Canaan, that is east of Canaan, abeekobaananga n'Abamowabu abayawukanako n'Abamidiyaani oba mujjukira omwaisezaala wa Musa Yesero eyali azaala Zipola bo ababeeranga ebukiika ddyo wa Canaan, that is south of Canaan. Ku lwange muno mwendaba obwetaavu bw'okuzikiriza omubiri n'ebyo byonna ebyekobaana nagwo otujja mu kusinza n'okuweereza Mukama Katonda waffe nti Mukama tayagala abantu be ne tuba n'obusika bwaffe bwe tumwenyumirizaamu obw'obwakabaka bwa Katonda obutuukivu emirembe n'essanyu nga tutambulira mu ekyo ate ekituzikiriza. Abayagala n'ekizikirizibwa ddala ne tusobola okuba abasumulule freed okutambula mu busika bwaffe okutwala amatwale gaffe emikisa gyaffe. Mukama yeebazibwe. Emikisa gyaffe nga we tubuulirwa nti he has blessed us, oba tuwadde emikisa gyonna egy'omwoyo mu Yesu Kristo gy'emigabo gyaffe egy'obusika bwaffe obwakabaka bwa Mukama. Era abaayagala ne tubyenyumirizaamu byonna nga tewali kitukugira tewali kituziyiza kubyenyumirizaamu. Omutume Pawulo kyava agamba mu Beefeso essuula ey'okuna, gendeyoko mu Beefeso essuula ey'okuna okuva ku lunyiriri lw'17 okutuusa ku lw'24 ezigamba nti ng'omugoberezi wa Mukama waffe mbalagira okulekeraawo okutambula ng'abatamanyi Katonda bwe batambulira mu birowoozo byabwe eby'obusirusiru. Amagezi gaabwe gajjudde ekizikiza, tebalina mugabo mu by'obulamu bwa Katonda kubanga bajjudde obutamanya era emitima gyabwe mikakanyavu, tebakyalina nsonyi, beemalidde mu byabuwemu na mululu gwa kukola bya bugwenyufu ebya buli ngeri. Kyokka mmwe siwe mwayigirizibwa ku bya Kristo obanga ddala mwamuwulira era ne muyigirizibwa mu ye ng'amazima bwe gali mu Yesu. Kale mwambulemu obulamu obw'omuntu ow'edda avunda olw'okwe gomba okw'obulimba. Mufuke bajja olw'omwoyo afuga ebirowoozo byammwe, era mwambale omuntu omujja eyatondebwa mu kifaananyi kya Katonda mu butuukirivu ne mu kutukuzibwa okw'amazima. Mukama yeebazibwe. Embala eyo tubuulirwa mu kitundu kino. Mukama mwayagala tutambulire mu matwale gaffe ag'okuba abawanguzi n'okukirawo, ag'okuba abo abalina Katonda Kitaffe ow'eggulu n'ensi nnyini wa buli kimu, gye tusaba busabi n'atuwa nga we yasuubiza mu Njiri ya Yokaana oba ne mu Matayo. Mukama yeebazibwe. Kitugwanira okuba nti mu bino ng'abakkiriza tugondera Mukama okuba nti tweyawulira ddala ku ebyo byonna ate ebinaatuziyiza okwenyumiriza mu busika bwaffe obw'obwakabaka bwa Mukama. Kuno kwe kwetikka omusalaba ne tugoberera Yesu Kristo Mukama waffe nga bw'atulagira mu Makko essuula ey'omunaana olunyiriri olw'asatu mu nnya. Lugamba, kyawo Yesu n'ayita ekibiina wamu n'abayigirizwa be n'abagamba nti obanga waliwo omuntu ayagala okungoberera asaanidde okwefiiriza asitule omusalaba gwe alyoke angoberere, kubanga buli yeemalira ku bulamu bwe alibufiirwa, naye oyo awaayo obulamu bwe ku lwange ne ku lw'enjiri alibuwonya. Mukama yeebazibwe. Mu ssuula ey'asatu mu bbiri tulaba entandikwa z'okufuna obutuuze bw'abaana ba Isirayiri nga bwe tusoma nti batabani ba Lewubeeni ne batabani ba Gaadi baalina amagana g'ente n'ebisibo by'endiga, ebisolo byabwe nga bingi nnyo. Batunuulira ensi ya Yazeri n'ensi ya Giriyadi ne balaba ng'ekitundu ekyo kituufu okulundiramu ebisolo byabwe. Ne bajja awali Musa ne Eriyazaali kabona n'eri abakulembeze b'ekibiina ne babagamba nti ebitundu bino Atalisi ne Diboni ne Yazeri ne Nimula ne Kosboni ne Eriel ne Sebamu ne Nibo ne Bioni bye bitundu by'ensi Mukama Katonda gye yawangulira mu maaso g'abaana ba Isirayiri. Nsi nungi okulundiramu ate ng'abaweereza bammwe tulina ebisolo byaffe bingi. Ne bagamba nti bwe kubanga kwe kusiima kwammwe mukkirize ebitundu by'ensi bino bituweebwe ffe abaweereza bammwe bibeere obutaka bwaffe, temutusomosa Yoludaani. Musa n'agamba batabani ba Gaadi ne batabani ba Lewubeeni nti mwagala baganda bammwe bagende batabaale nga mwe mwetuulidde wano. Lwaki abaana ba Isirayiri mwagala okubamalamu amaanyi mu mitima gyabwe mubalemese okuyingira mu nsi Mukama Katonda gy'abawadde? Ne bakadde bammwe bwe baakola bwe nabatuma okuva e Kadesubanea okuketta ensi, kubanga bwe baayambuka mu kiwonvu ekya Esukoli ensi ne bagiraba ne beeyungubula emitima gy'abaana ba Isirayiri baleme okugenda okuyingira mu nsi Mukama Katonda gy'ali abawadde. Obusungu bwa Mukama ne bubuuka ku lunaku olwo, n'alayira nti olw'okubanga tebaŋŋondedde n'omutima gwabwe gwonna tewalibaawo n'omu ku basajja ab'emyaka okuva ku myaka 20 okweyongerayo egy'obukulu abaasimbuka okuva mu Misiri aliraba ku nsi gye nalayira okwa Ibulayimu ne Isaaka ne Yakobo, tewalibaawo n'omu okuggyako Kalebu mutabani wa Yefune Omukenizi ne Yosua mutabani wa Nuuni, kubanga abo baagondera Mukama Katonda n'omutima gwabwe gwonna. Obusungu bwa Mukama Katonda ne bubuukira Isirayiri n'abatambuliza mu ddungu okumala emyaka 40 okutuusa omulembe gwabo abaasobya mu maaso ga Mukama gwagwerera. Kale nno mwe muli bazzukulu baabwe batabani b'abakozi b'ebibi nga mwongera okunakuwaza Mukama Katonda anyigire Isirayiri, kubanga singa mumukuba amabega ne mutakola byayagala ne mutamugoberera abantu be ajja kwongera okubeesammulako nate abaleke mu ddungu omulundi ogw'okubiri, era bwe balizikirira mwe mulivaako ovunaanyizibwa obwo. Tweyongere mu nnyoro 16 nti ne bamusemberera ne bamuddamu nti twagala tuzimbe wano ebiraalo by'ebisibo eby'ebisolo byaffe, tuzimbe n'ebigo eby'abaana baffe abato, naye ffe tubagalire ebyokulwanyisa Tukulembera abana ba Isirayiri tubatuse mbifo byawe. Oro abana baffe abato bali sigala mu bibuga bye tuzimbyeko ebigo ebinywevu. Kubanga mu nsi muno mulimu abantu baamu. Tetugenda kudda mu maka gaffe okutuusa ng'abaana ba Isirayiri buli omu amaze okuweebwa obutaka bwabwe. Ffe tetugenda kugabana nabo ku butaka obwo obuli emitala wa Yoludaani n'okweyongerayo. Kubanga obutaka bwaffe tuli batubufunye ku ludda luno olw'obuvanjuba bwa Yoludaani. Awo Musa n'abagamba nti, "Bwe munaakola bwe mutyo, ne mukwata ebyokulwanyisa mu maaso ga Mukama Katonda nga mwetegekedde olutalo, ne musomoka Yoludaani n'ebyokulwanyisa byammwe mu maaso ga Mukama Katonda okutuusa ng'agobye abalabe be mu maaso ge, n'ensi ng'ewanguddwa mu maaso ga Mukama Katonda, olwo muliyinza okukomawo nga temuliiko kyakuvunaanyizibwa eri Mukama n'eri Isirayiri. Ekitundu ky'ensi kino ne kibeera omugabo gwammwe mu maaso ga Mukama. Naye bwe mutalikola bwe mutyo, muliba musobezza nnyo awali Mukama Katonda, era mutegeerere ddala ng'ekibi kyammwe ekyo kiribayigga ne kibakwasa. Kale muzimbire abaana bammwe abato ebibuga eby'ebigo ebinywevu n'ebisolo byammwe, mubizimbire ebiraalo era mukole n'ebyo bye musuubizza." Abaana ba Gaadi n'abaana ba Lewubeeni ne bagamba Musa nti, "Ffe abaweereza abo tujja kukola nga ggwe Mukama waffe bw'otulagidde. Abaana baffe abato ne bakazi baffe n'ebisibo byaffe by'endiga n'ebiraalo byaffe eby'ente byonna bijja kusigala wano mu bibuga bya Gireyaadi. Naye abaweereza abo buli musajja eyeewaddeyo okutabaala ajja kusomoka alwanire mu maaso ga Mukama Katonda nga ggwe Mukama waffe bw'ogambye." Onyo 2:8. Nkyawo Musa n'abawaako ebiragiro eri Eliyazaali kabona n'eri Yosuwa mutabani wa Nuuni n'eri abakulembeze b'empya ez'omubika by'abaana ba Isirayiri. Musa n'agamba nti, "Batabani ba Gaadi ne batabani ba Lewubeeni buli musajja yeetegese okutabala mu maaso ga Mukama Katonda bwe balisomoka nammwe Yoludaani n'ensi eri mu maaso gammwe n'ewangulwa, kale mubawanga ensi ya Gireyaadi okubeera omugabo gw'obutaka bwabwe. Naye bwe basomokanga nammwe nga tebalina byakulwanyisa, kale baligabanira wamu nammwe eby'obutaka bwabwe mu nsi ya Kanani." Batabani ba Gaadi ne batabani ba Lewubeeni ne baddamu nti, "Ffe abaweereza abo tujja kukola nga Mukama bw'atugambye. Tujja kusomokera mu maaso ga Mukama Katonda tuyingire mu nsi ya Kanani nga twesibye ebyokulwanyisa, naye omugabo gwaffe ogw'obutaka bwaffe gujja kusigala ku ludda luno olwa Yoludaani." Awo Musa n'abagabira abaana ba Gaadi n'abaana ba Lewubeeni n'ekitundu ky'ekika kya Manase mutabani wa Yusufu, obwakabaka bwa Sikoni kabaka w'Abamoli n'obwakabaka bwa Oji kabaka w'e Basani, n'abawa ensi n'ebibuga byamu n'amatwale gaayo n'ebibuga byamu ebyetoolodde. Batabani ba Gaadi ne bazimba ebibuga bino: Diboni ne Atalosi ne Aloweri ne Aterosi Sofani ne Yazeri ne Yogubeka ne Besu Nimira ne Besu Kalani, nga byebibuga ebiriko ebigo ebinywevu. Ne bakola n'ebisibo by'ensolo byabwe. Batabani ba Lewubeeni ne bazimba ebibuga bino: Kesuboni ne Eriyeli ne Kiriyasayimu ne Nibo ne Baalumyoni, amanya gaabyo gaakyusibwa, ne Sibima. Ebibuga bye baddaabiriza baabituuma amannya malala. Abaana ba Makiri mutabani wa Manase ne bagenda e Gireyaadi, ensi eyo ne bagiwamba ne bagobamu Abamoli abaagibeerangamu. Bw'atyo Musa n'awa Gireyaadi Makiri mutabani wa Manase n'atuula omwo. Yayiri mutabani wa Manase n'agenda ne yeetwalira obubuga obutonotono n'abutuma Kavosu Yayiri ne Noba, naye n'awamba Kenasi n'obwalo obubyetoolodde n'akituuma Noba erinnya lye. Mukama yebazibwe. Tulaba mu butuuze buno ebika bino ebisatu bye baalina nti ebuvanjuba wa Yoludaani, Yoludaani ze zaali ensalo lwe lwalinga olusalo nga booda okuyingizibwa mu nsi ensuubize. Bo we baalaba nga bwe tubuuliddwa mu lunyiriri luno essuula ya 3:2 nti baalaba ng'ensi nungi nnyo okulundiramu ebisolo byabwe nebasaba Musa yeba Eva ensi yawe. Na ye mubufunze mkama angatuwado obudde. Tuchate gereze nti okusala okuno kwa sikirizibwa kwegomba kwa maso. Siwe guli kwa sikirizibwa okwegomba kwa mubiri. Erane kusikirizibwa okwegomba kwa obulamu oba okwekuluntaza kwa obulamu. Nti ebya sikiriza batabani ba Lewubeni naba Gadi bazukulu bawe. Era n'oluvannyuma ekika kya Manase was the last of the eyes, the last of the flesh and the pride of life. Kubanga bw'olaba nti ensi gye baalimu bwe baalabanga era ne mu byawandiikibwa bw'osomako ne mu Zabbuli ensi eno yogerwako ng'ensi eyali ennungi ennyo okulundirangamu. Kyokka bwe weetegereza ekikula ky'abaana bano oba ebika byabwe, Lewubeeni mujjukira nti yali omugulanda wa Isaaka, sikyo? Ne Gadi yali mugulanda mu mubeezi wa mukyala wa Isaaka. Ne Manase naye yali mugulanda mubeezi omulala. Ababeezi abaali abaafu abalaka eri nani? Abaali bakyala ba Liya, abaali bakyala ba Isaaka. Nti baalimu embala y'okuba abagulanda ate ne basubwa ebitiba byabwe eby'obusika bw'obugulanda. Mumanyi ekyatuuka ka Lewubeeni nti kitaawe yamusalayo olw'ekyonoono kye yakola bwe yalinnya ku kitanda kye. Era mujjukira bulungi ne Isaaka ng'awa batabani ba Yozefu omukisa nti yakyusa omukono. N'olwekyo baalinamu oba gyenandise inferiority complex nti baasubwa obusika waabwe w'obugulanda ebiro byonna ne mu nsengeka yonna, kubanga Isaaka be yabalaamiriza bonna byalina okubatuukirirangamu ebiro byabwe byonna. Era bwe kyalinga, era bwe beesooka obusika bw'ensi buno baalinga abaagala okwesooka ebisinga obulungi oba nti bwe banaasala erudda we Yoludaani bajja kufuna nfisi. Mukitegeera ne basikirizibwa okwegomba kw'amaaso n'okwegomba kw'omubiri n'okwekuluntaza kw'obulamu bafune amatwale erudda wa Yoludaani olulala lwe baali batuuseemu. Kyokka mu byafaayo bya Isirayiri kino kyali kyakubaleetera mitawaana mingi. Era bw'oba n'ekyokulabirako ky'ojjukirako mu lubereberye ne Luti bwe yali nti bwe yali ayawukana ne kitaawe Ibulayimu yatunuulira ensi eya Sodomu ne Gomola nti yali esinga okunyirira n'asalawo gy'aba asengekamu obulamu bwe. Siwe gwali n'ebyamutuukako tubimanyi bulungi nti yasaanyizibwawo n'obusikaabwe. Mu Yokaana, baluwa ya Yokaana esooka, First John, nga tumaliriza essuula ey'okubiri olunyiriri lw'15 okutuusa ku lw'17 zigamba nti temwagalanga nsi wadde eby'ensi, kubanga omuntu yenna ayagala ensi taliimu kwagala kwa Kitaffe. Kubanga buli eky'ensi, okwegomba kw'omubiri n'okwegomba kw'amaaso n'okwekuluntaza kw'obulamu si bya Kitaffe naye bya nsi. Ensi n'okwegomba kwayo byonna biggwaawo, naye buli akola Katonda by'ayagala abeerera emirembe gyonna. Mukama yebaziwe. Kyali kibagwanira okuba abagumiikiriza nti nga Mukama w'abateeketeekeredde ensi eyitibwa ensuubize ejjudde omubisi n'amata, mwe baba bagenda babe n'obusika bwabwe, mwe bajja okuba secure future yaabwe, mwe bajja okuba secured, mwe bajja okubeera mu kisa kya Mukama n'obukuumi bwa Katonda. Kikulu nnyo ffe okukiyigirako, kubanga okulindirira Mukama emirundi egisinga kubaamu ebikemo eri ebyo ebitusikiriza okuva ku ekyo Mukama ddala kyatuteeketeekedde. Mukiraba ne tulimbwalimbwa ebyo ebiringa ebyaffe, kyokka nga biba tebinnaba kukwengera n'olwekyo kuba bya mugaso gye tuli, nga tetujja biganyulwamu nga we kyandibadde nga tulindiridde Mukama. Mukiraba, kubanga mu kitabo kya Bassekabaka, Second Kings, muwandike buwandise tujja kugendayo olw'obudde. Mu kitabo kya Bassekabaka ekyokubiri, Second Kings chapter 15, olunyiriri olwabiri mu omwenda, tulabanga Obwasuli bwe baalumba abaana ba Isirayiri ebika bino ebisatu kwe baggukira era be baasooka mu buwaŋŋanguse. Era n'obusika bwabwe bwaleetanga okontana ennyo n'ebika bya Isirayiri ebirala. Bagenda ne batandika okuzimba olutaali ekontana n'eyo eri muwema ya mukama olutalo ne rubaawo okuyombagana n'okuttingana ne kubaawo ne mu mansoko bwe weetegereza mu ndagaano empya teebereza mu ndagaano empya mu lugero olutubuulirwa ku Yesu Kristo we yasomoka ennyanja Yoludaani okudda mu nsi eno ey'Abagaadi gye yasanga omusajja yali ajjudde emizimu emingi mujjukira eno y'ensi gye yadda teyasangayo biraalo bya ndiga nante si bwe guli yasangayo bisibo byaki bya mbizzi teebereza nti abandi badde batalunda ebintu ebyali ebivve eri mukama ate be baali basingamu okuba n'ebivve eri mukama mukiraba n'olwekyo obusika bwabwe bwe baali balwanirira okuba n'omululu oba obuluvu nabwo tebwali bwakubagasa nnyo mukiraba n'olwekyo kikulu nnyo nga tumaliriza mulundi ogusembayo netunoonyanga mukama katonda affe okusinga ebintu byonna kubanga tubuulirwa mu Matayo sura ya mukaaga lunyiriri noza 3:3 okunoonya obwakabaka bwa mukama n'obutuukirivu ebirala byonna bitwongerengako bwongezi kubanga yamanya ekitusingira obulungi era kyatwagaza kama yebazo awamu n'ebyo tusabe nga twebaza mukama gitusiimira ddala ayi mukama ekigambo kyo kubanga okituma n'okirabiriza eriiso lyo ejjoji era tusiima katonda affe omulungi obulambukufu bw'okubuulirirwa obuva mu kuyigirizwa ekigambo kyo kitabo ku kitabo suula ku suula lunyiriri ku lunyiriri obujjuvu bw'okuwulirirwako olwo omuntu wa mukama alemenga okuwulwa kyonna kyonna nkubeezebwa atuukiridde gy'oli twewaayo gye kiri amakya ga leero okuba abagonvu era abawulize twewaayo gye kiri okunaazibwa n'okutukuzibwa tutuukirizibwe mu kwagalako omwaka guno gwonna mu decade eno yonna ayi katonda affe omulungi nga bwe tuyisibwa mu mbeera zonna ez'okusoomoozebwa nga ze tuzze nga tuyisibwamu ng'ekyasa kino kitandika tube abanywevu mu bisuubizo byo gye tuli nti otwagala n'okwagala okutajjulukuka nti otubeera n'amaanyi go amayitirivu era nti nga bwe tuzze nga tuyimba okwagala kw'okwo okutajjulukuka mwe twenyumiriza mu linnya lya Yesu Kristo Mukama waffe amiina Mukama yebazibwe Mukama yebazibwe.